nimekuwa nawe niwanishe wazazi wako baby boy baby boy na wanyunze ndugu zangu baby boy baby boy nipera I need to cheer. Shika pale mini tazirai nitakupa poa kitandani utabaki huna.